From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
Radio, television, any internet, and a satellite transmission. Sansonia, who said, I'm penny for, I was sorry, moon, I was hanging and a pay. And you might have better no sabre, no Mormon Tabernacle Choir, and near Odia, when you meet Mark Wilberg, any Andrew Onsworth, any Clay Christiansen, Abbe Bob Senkun, Choir no Etos, sing praise to him. To praise the Lord with heart and voice. We are in Paye Dikano, Elder Don R. Clark, we are choir no able to praise to the man.
Our dear, kind Heavenly Father,
Ye Japa Wasro, Ye Bawa Nim, Kusia Dei, Kusia Dei Efe, Dawase, Wawasori, Awudia Ba Yemreyum, Dawase, Wa Conference Center Ya, Ye Wumbi, Eni Shrabi Braudia Mai, Dawase, Wajin Kwano, Sobeji Yemqua, Ajin Kwa. Aboye, amaye betumi asakra. Eda wase so amaye Prophet Thomas S. Monson. Eda wase o Joseph Smith. Ene niema bibro beye ebuaye.
This day we ask that God bless us.
Ene day stress obi shrai.
During our time here we will be inspired to.
Emria ye womi. Senye ye betimi tie insensem ah. Impainful ni ebe kasa. Senye be sesan ya brabo. Stress obi shra. Ehiafo. Anyone I won't quill. Na obema with your mon pibo. Straw said, Obe shra, ye would defo, and in a busua. And ne one buono won't need you my yumina. Straw so be shra missionary for all we are singing now. Sell the bone, who buy. Na obe boa ye a sorry for no. Ye be boa missionary for no one would you my woyum. We ni ebusa wo Yesu Kristo di muntino. Amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear from
every President Henry Iron, First Counselor of First Presidency, Ovia, na Elder Russell M. Nelson, our Dumie Nukunhun, Sister Carol F. McConkie, First Counselor, our Young Women General Presidency, and Sobek Ekasatre.
My hope for us today
is that we are blessings today.
Who are listening today, who feel a pressing need for that blessing.
Enipa bebre a omuwo yentem a omupese omunya.
It may be a pleading prayer to know how to encourage.
Ishirem bebre efi nyankopon ho. Mission present for bebre nso epe yichire bebre. Tsa. Ejani enanu nso bebre nso. A dream, if you see a woman, I yet
dear.
I almost dream, sir. Then you obey into no more here, you know, a each refit, ye japa also.
A lost sheep. And for a prophet,
now
it will be to know what the Lord would have him speak.
O difwa, or that ye know ye no so non so no. O be peso yanko pong, a better and a quine ah, or de be di one ah.
Will not be enough to get answers to the questions that matter most in life. We need revelation from God. We need not one revelation in a time of stress.
But
we need renewed
faith.
We need not just one flash of light and comfort.
But we need
blessing.
We need every age of power was wrong.
The very existence of the church stems from a young boy knowing that was true.
Young Joseph
Smith could not of himself
Joseph Smith, onim se, onim asori a, obe joint ino.
The book of James told him
Book of James eka enesa se,
appeared in a grove.
Omusa nyankopo. Na age of power was wrong ne by Jesus Christ. Eyi wo ho di chere. Na idi echi no
enema bebre si ye but it was restored
na
and with it the power to the Holy Ghost
se enam eyichire na eto Joseph Smith ntino na sorry a obede edi wo wiase na eye edi President Parker chire ye enema a ye be ebe chire se ya sorry eye Nyankopon asori. O se eyichire e wo ya sori mu.
The president for his stake
his edifuo no enye eyichire.
The bishop for his
stake president enye eyichire ma won won ni stake. Bishop enye eyichire ma won a won wo ne word. E na yankasa enye eyichire e ma ye.
Process of revelation begins.
Na sa awanwade we e sha ase. A free, ye yankasa ye hun.
Nephi, son of Lehi.
Ye fa Nephi, Lehi ba.
His father had a dream.
Ne papa so daye.
Others in Nephi's family viewed Lehi's dream.
Na Lehi nuanum. Ene, ne busu ya fuo. Na na wafo se, ne papa na bodam.
For Lehi's sons to run the terrible risk
na,
of returning to Jerusalem for the place.
En nam se, na unyanko pon pe se Lehi, ema, ebeko Jerusalem.
To the promised land.
Ebe free Jerusalem, akko promised land.
When his father asked them to go back
na,
to Jerusalem.
Na, say kai ni Nephi, e kafa ne papa hon. Emre ane papa kache ene se, omon ko Jerusalem biem, na omon ko ye nyankupon e jumano. Nephi say, me ko akko ye ni o nyankupon e juma o pese me ye. Ifri se, minim se o nyankupon no, ebe buame. Na, ye dream, Lehi, asema okafa ne ba no hono ehu se ose ne ni agi bebre enam ne ba no akukuduro ani gidi a na owo onyankopon
munti
Nephi ankase mekwakoye de me papa eka kire me nanso okase obeye de onyankopon achre so onye
say a dream, and ye may see a walk, ye busu ye moa, ye be whom Nientia, Lehi, any Jifa, ne banahon. Nebe who said Nephi, Enya, a yitrena,
is to return home,
ne papa nya, yenibi.
But think of the joy.
Na yenri enije a awofuo enya afa omomma ho se ne omomma ni di enchechere a won di ma won ofie no a
my mother must have understood that principle of revelation
me ma me e wo santi ase he I would close the me kai tamana me ya be mu wa no
when I came home late in the evening
se me pia bonten na me chea me fa e dai na chi din na ma ba na
just as I got to her
en fa ho e din a me ye me ma me de bia no me ma me e be hu me se ma ba
I would go in and sit on the edge of
na mi refie mu a me ko tena mem paswa
obe
dwene se obi edi fie ho dan so no ko si ene ensema o ka kire be no e to ma dream mi nya sa atenka no e wo mi patriarchal blessing na mi nim die na obusa
nan so it would have been in part for my safety.
Minim se e wa dwem papa na owo ma me hunti no.
He prays that his words will come to the recipient as the words of God, not his. My mother's prayer.
Me ma me mpa ebo.
Was answered on my head.
Me ma me mpa ebo bo ma me sem ne ba be ma. E benya baby papa ejina na wodi onyankopon ne nsem no. Onyankopon tie no. Na minim se neni je so nyankopon hira me e ma mi to mi di onyankopon ne chirechire ne so na ma bo me ho moden se me ye ni ame ma me be pese me ye na me hu sa awawadie yi bebre e wo stake president ni bishop bebre
the value of Abraham depends on those who are being
eyi onyankopon na yi chire no ehu hia pa e wa sori mu
I saw that miracle of revelation
mi hu eyi chire wei
breaking of the Teton Dam in Idaho in
1978 nim sa mu nyina mo kai de si wa Idaho nan so no ye hu nu sane enam eyi chire a state president bi enya aye nti no nhira ba ye nyina aye so Nkrofo bebre efri bebe a nsohwe ne esiye ne so state president ana oye
just a few days after the disaster
oye fuom
a leader from the federal disaster agency had arrived
na ye dwen ne ma e call so ne ho a ye hu se enam state president yi akokoduro onya aye ene nam so e ma aban ne ne nkrofo eba aida ho ho ebe boa wona na ohia emua ewo na samre no na meye president ewo
stood in a very
BYU Idaho
and began to say with a voice of authority what needed to be done
na sa state president
each of the five or six tasks he said were essential the state president responded quietly after each one we've already done that
na state president no otie abine nkrofo no efutuo bebre a wonde ma no a wode beboa ne nkrofo otie wie no se enye mu amaka nyina no ya ye ni nyina wie na eye abine nkrofo ni nyina wanwa
na
omo chire ekwan a omo fa so nya sa eyi chire no
about the way they had been inspired to
na omo kire se eye eyi kire a onyankopon eyi kire omo na boa omo ma ontimi boa nipa wemu nyina na na asemi si e na ade asa na won't meet, won't share here, you know. For the next report meeting, early state president, you know, at that one in us. The next morning, the leader now, of the federal government arrived 20 minutes before the report. The meeting was I stood nearby. I heard him say quietly to the state president, what would you like me and members of my team to do? Then I'll be pese mini. Men call for a fiabamo, a bayer diabuamo. Times of distress and testing all over the world. Nah. President Packer was right. Continuing revelation comes to state presidents. Me who be say, oh, we are finding in other. Now, President Packer, some more kind, they say, the Lord gives to those say, dear Hutunya and Coponso, ah, be being who I bet to your own ye in freedom. The Holy Ghost to an imperfect human being. I have been blessed to be called to follow inspired leaders much of my life. Eshra me aboa me ama ma friend painful bebre. Ama omo abeda na sori ano. Aye njuma bebre wa sori nu. Onyankopon eshra me asanso ama me ne painful bebre nso aye njuma. Me ne edifo mienu nko aye njuma. Me nye yi kire bebre. Me ho yi kire bebre onyankopon eyi akire san painful yi. Nasa, eyi kire a mpenfuo nyai minim se enye bibia eba keke onyankopon akire ekwan a yebefa so enya sa eyi kire yi eye ekwan a obi a opese onya eyi kire bia no ewo so omofa so ewo se ye ma yakoma mu eda ho I will see a doyer. I will see a yard dream pa. Na, say yes, I near my way. A bema ye did ye or Jesus Christum 18. The Holy Ghost. Na ho hon cron crono, and ye a betsina. On one casabet ray a quino. Na se me dream way ye na. Don't take lightly. Minuanum, you get of love for the prophet. Mem, my yam fat, and ye my way niagro. Whoever the prophet is. Maybe a meco biano. A sorry pain bia or da sorry yanu biano. Udu a sorry a sorry head cottesa. Among for the natural say, Tre Odifuono or da, your woman. Admiring heroic figures. It is a gift from God. Naminim so wing na a yisra au nyankopon, at the Mayan. When he speaks in his office. Say ye hunu send ye, O nyankopon, and yemo nyankopon de fire di for neswa. Ye hu se onu ankasa ne yi san krofo we minim se enda fom keke na minim se the enemy of our soul eya mrebu ho ede minim se obonsam no ebe dadai ebe fa kwan bia so dadai se maye ntie sa eyi kire we a ye di fo ne de mai nanso minim se asem bia ya ye di fo be ka nyina no efri Yesu Kristo ho. Prophet sent me to confer the sacred sealing power on a man in a small city far away. Before the sumami, said, "Me fa tu mi en fa konkoma papa bi ewo ekro bi a eniha na minim se odifo ne pele ekro asa tu mi ne obetimi ama me akoye sa de na sa tu mi we a me de koye ne eye onu odifo no ne ma me kwan se me fa konkoma na me du opeyini we hoy odifo na papa odifo na kasa frɛ no signs of a lifetime of tilling the soil for a meager living. His tiny wife sat near him me de men se gu papa isu a ne yire etene nchen no me kan sem a odifo no a farmer, so a authority and responsibility. Messi, and now to me, the name of the prophet, O Difono, dear mammy, who holds all the keys. Ah, O Crua to me, Nan, Emrea, a woman, for the seating power, Medisa to me, a mow, and I'm a depap, me bo papa needing, where he would serve as a seal, and now, Messan, so eterno, temple, ah. Obey a sila ewo. Na ne yiro tin in chemi who sena inisio eba. I waited. She stood up. Na ne yene sore. And stepped toward me. And no oba me ho. She looked up and then said that she was happy. And no say many a je.
na ne wura nso wa ho o sina obe peso ne ne kunu be kọ temple de bia nanso we hunu se onyankopọ afre ni kunu so me ye juma kese
e
na o ka se wo hu se se ni kun akọ ne ni mu erade mu
that her husband would be honored by
na me kachre de se onyankopon e na eyi ni kunu no
as well as I could with my small grasp of her language
na
told her that God had revealed
me tre ne se onyankopon ne eyi achre nti
she knew by the gift
awawade a wayama ni kunu na na ohu se onyankopon ankasa ne ma prophet ni tumi a ode be ma ni kunu
to give that seeding power were held
na na onim se sa tumi na ni kunu enya no efri odifo a oda ya sori ya no na onim obi anka nkyere no se odifo no abo ni kunu ne hompa ibo ansa na ofre no no nyankopon ankasa na fre ni
kunu
o sansu nim se ni kunu enwuma obedi wo temple no ebe ka nipa abom wo asase so asansu akom abom ewo osoro ahemaa mu na senye trokronko ne kai no se bibiara ye be ka abom wo asase so no be ka abom enso wo soro na na maami enim mo mayen enkoji na yen ko bebi a ye shaase efriye eyi kire ah e ba wa sori mu yenim se odifo oda ya sori enyi eyi kire ma ya sori nyina stake president man stake for bishop enso ma ne nkrofo omo wo ne word mu na me pese mo kire mu se asori ye no kware ye japa a wo soro enimu onimu din odo Yesu Kristo ono ni Kristo no ono ni Nyankopon ne ba ono na obegye yen kwa odo yen pa odo yen sin ni ayankasa yedwen ye ye ne ma minim so Nyankopon ni ne difo ekasa odifo a ye frɛ no Thomas S. Monson na minim so ono no kura to mi no ai wasa si su nyina na yetie ni mpenfo aya from so mo ni yembekasa o conference yi mu yi stress e mu be bie ma kumum na mo tie na mo asesa ma brabo na mo ye ne e wo se mo ye we na me ka wo Yesu Kristo di mu ti amen.
President Irene, we thank you
President
for your
Irene, yeah, that was inspiring message. And some power, dear my brothers and sisters.
We thank you
for
your faith and
name Mujidie, and name Jumadin. And dry, yeah, my ancestor, Edgy Thomas S. Monson, Tumza, Onoya, Unyankopon Commission, any Asoria 80 training. Now, Brubebrini, yeah, too, oh, we thank thee, O God, for a prophet. Na one me yeti sadi we ase pa sene ase kire dwen se ubenya ho pepa no erade ne dia maase ye be gye ne commission ya tum na ne a se ma obeka kire ns bibie ni hon ma e be firi ma ba na ne nyina aye no kra ne enye ono ana dwen no de be hwe e kwan ben ye gye prophet etum mankasa Ansana obabeye president President Joseph S. Smith eka se eye yasede ahotifuo nya se onwuji asori mpenifo tum se onwubeye se enye se onwumo onwunsa so keke ne emom no onwubeye adwuma ene eye enukuremu
well do I remember
Ansana mensme ekai bibia ma me etime ye ade ameye de ji prophet tum se na me ye doctor eya me hwe komaso no na ebeye me adwuma se me babeye operation ewo president Spencer W. Kimball ye 1972 bra na oye the quorum of 12 apostles anymore. Na e was so oyo operation na emu odin papa papa. Na na minim kwa mefa so ametimi ayesa de we yo obi e wadi e de osunsun ana ne koman so eya eje na mankasa se operation hu hia so mbeye entime kachre president Kimbo any asori mpeni mfono nanso no enyam jide mu ntino president Kimbo ayesa obeye sa operation efri se na first presidency atunu fo se onye sade no na eno echna hon mu echre senior oji ni mpenifo tum na sa ade a oye oka so be ne ma me hu so yi
thanks to the lord
na asidani ade manya nko ewrade ne se operation ni ko yi papa pama bra president Kibu ekuma efrase ebo kesim dindindin na sa bre no pe na me hu enya atinka se papa yi enam sunsun oba be ye asori peni dachi na mu amunim se nia esi bosumi aduonu echi no president Kimbo ebe ye asori peni na ochre akukudromu odidi asori nanim mfie bebre efri sa bre ne yaji president Ezra Taft Benson Howard B. W. Hunter Gordon B. Hinckley ana ene Thomas S. Monson se onwoye asori peni fo adifo a bibia mu kire so onwoye adifo min yanu ma ne mema se adia asori adia ba asasi su bio no anye bibia kra kire se nyankopon ne enya ise onne ne ma bekasa
a prophet has stood
okomseni ejna nyankopon asori nanim efri Efri Adam so ebesi sabre akomsefo edi Yesu Kristo ho adanse sania oye kronkron na ni ejumo baye wo asase so ne nchurch na ye kwohwa prophet Joseph Smith se onoye odifo a owo sa ene edi echirim na yesan edi obuoma obi a wabedi na chi bia na say ye just prophet any asori penim for tumu na ye de emra a echira se ye nyina ye giabom se ne erad ne ka se ye mfa ma obi aso be kwako di akoka man sempa na nazo beti masori na age se ya she no sofo na ema obi a efri obi a wo tumi no na asori nzo age atum se o wo tumi no na fenzo ye de ense guni truso asori penim for
this gives us
na sadi we ema yen asoradim asorima no akukudro ni arehemu ani gidie wo bra ye ye ni atrosem no kache fa erade ne ne se se efri ne na na komse fo no ho
em
asorim panim fo na to me papa ani de fro
no prophet
o komse ni bie ni hon ma na asori pani bie ni hon ma a onwa etimi afre ne ho eyo ba na so eyo ba ma
no prophet has ever
komse ni bie ni hon ma yato abayi no erade no ek yen eda na di pefe bro ka se mon freme na me na ma fremo ena ma chemo sofo
you and I
mene wo yen tu aba ewo asori mpanimfo mu ewo ba bibia nemu yeye se ye wo hu kwanze ye beji onwa tum ekwan a ewrade no ewrade akwan ne eye foforo efri onipa kwan ho onipa kwan eyi enipa fri tibia onwo mu eye adwuma mu anase bra onwanyi aye mpanimfo anase yare nti onwu ntime nya hwe na onipa akwan entime nya ewrade na kwan da se ne ye gye a komse fo atumu no ye yen ankrokra bia ebosha o chese ye biye bibia aye enema onwo sheye se enye na se ye ji onwo tumu a na chese ye kantam echre se ye ji onwo ji fry afro onwo no so onwo ye komse fo no atumu na eyade a sheye nyina emfie adionunsia ansa na oba beye asori panin Elder George Albert Smith, Eka said,
the obligation that we
asudia ye woye so bra ye mayen sa so no e ya de ye kronkron pa na en treze ye be kan ya no atum na ya kwakoye ade a erade no a komse ni no ebe me aye na emom na treze ye be gya ne nchen ye be bom pa ya man no
ye be
ko ama no ajini din si hon mo ne ayire ho aye bibi a o kire se erade no be kire no se on kire
to living lord
erade na otiasi no ona odi na sori no enim na erade no eda na di etre na komse fo.
Yesterday, after and we were invited,
President Thomas S. Monson, Etumun, so yeah, sorry, Penin.
We also had the privilege to see
Genitum, any first presidency counselors, any Dumie Nunina, so we are a D for any who so I didn't for any accomplish for.
Think of that.
We sustained ye G. Enipa Dunum. A mamma dunum song we in Yankopon a dee for. On kita to me, so for dear to me, na I ye de a mamma, a mamma. I was a nay dear tree.
The calling of 15.
Say a friend, mamma, and me no, as a on me dee, as young for dumin, a dear phone, and in a mine, a bambo, I saw him, say, yeah, sorry, I didn't hear. If we said, I did be a on best she be an, I was only nigh a jitum. Obeti mi adwen ho sane asunsum no e wo se ewurawura obia nipa dunum na onwina agye asem ba kwatum sa mema mienu dunum obia e wo bibi ba bia ya tete no sane ya tete no ba dwuma onwaye jitum sa nipa dunum awia difo ne akomsefo onwina enim ne nyankopon epe etie se ne onwina agye atum onwina agye ohutum se onbe hu ewrade no epe no se ne anadwuma ne ope ne beye na ewrade no mpaye no ekyre se nipa edunum bra ne awoso onwoye se ne onwobo mpaye ose ne ope enye ewasase so se ne ye wo soro
apostle
oba adwuma mu entempa no ona da bia no oyepani ewom na saa pani die no e de empanimfo eba asori brown babeye asori pani pa no na ebuama bibia koso esanzo onwanya ehwesupa enisu ehu bebre a erade no e na ekyerekyere on asori no yatete erade na na atiesi on na ode enhweso ene amabuo papa ena ebuo ase ne yebetimi atoso aye niema bebre se pepepe nempo no se yare anase bibi eba se won eye enyi nti onu nti menya kwan bebre honma ebeboa niema ema akoso sani ebeya onipa baako bia entimi emfa asori enko bonim na empanifo eye ewa asori mu ye chirechire on sani ebeya dachim bia no tebi beba onu so betimi akotena soro onu timi onu sua sani ye tie ewrade no ene ewo enam sunsun bra na oye first counselor map Ezra Taft Benson bra na anche na oba be free wias and president Gordon B. Hinckley eka se sa ehwe so ne ekwan a ewrade no e de ato hon mo se yebedi yebebu asori ensese yeso no eboa ema ehu hiaze ema wentwentwe bia na asa dwem mu nya bia ema obiam se ne kwan a yefa so ehyehye asori enyuma na ye nyina ye wo ehu kwan se yebenya adisem ne etimi adiadi asori nanim sa sorry penny ayare kra na se bibi nto ntimi enye na dwuma na asori penny for me ensa no ene dumienu no ya frong ene ya song asofodie tumi no nkita so die tumi no ene tumi a ene ɛne biribia ɛwɔsɛ ɔmoyɛ na wode ɛboa ma yɛnya ayɛyɛdeɛ ne ɛkyerɛkyerɛ asɔre ɛnkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu yie. President Hinckley toa so kaa sɛ na sɛ asɔre pani no ɛyare na sɛ ɔntumi nyɛ nea ɛwɔ sɛ ɔyɛ papaapa ɛwɔ ne nnwuma a ɛwɔ sɛ ɔyɛ no ne ahokafoɔ mmienu no ɛka bom ɛne agyina hɔ no ma first presidency nti ɔno toa so ma adwuma a woyɛ no daa ne daa nyinaa no ɛkɔ so nanso no sɛ asɛm bi ɛba ɛfa asɔre no ɛnkyerɛkyerɛ kɛseɛ paa ɛba a ɔno dwen ho bɔ ho mpayɛ ɛma saa first presidency ɛne dumienu no na ɛka bom ɛyɛ afe a ɛtwa mu no bra president Monson ebe drew emfie numu a na waba baya president ewa sorry munu odwen emfie adunum a na waba baya apostle esum ewa asori muna okas asimi o see
age eventually takes its
eye enyini ebe ma ye nyina ya ye emre nanso no ye de ne eka efa nya king benjamin kind say metse moa a me sono enema bebre betimi aba me mahunam duama ne madwem nanso na ya ton sa freme ene a hyeme so fo ene ya hyeme so awuwa me ewo no tumi se metimi asom mo ewo me hoden madwem mu ne bibia me wonyina awrade ne ede ama me Mosiah 2:11 President Monson yet ɛto aso nanso ɛfa yare bia ɛbɛtumi abayɛ so no ɛmfa ho ne ahomerɛ ɛwɔ hunamdua ma n'ase adwen yɛde ahoɔden nyinaa ɛne yɛde yɛ saa adwuma na mehyɛ mu awerɛhyɛmu sɛ asɔre no ɛwɔ nnipa a papa nsɛm na saa asɛm wei sɛ yɛfa first president ne quorum of 12 apostles ɛkyerɛ sɛ asɔre biribia no ɛbɛwɔ nnipa papa nsɛm na ɛnho hia sɛ yɛbɛ hawhaw anaasɛ yɛbɛsuro yɛn awurade yesu kristo ne yɛagye nkwa no a yɛdi n'akyi no a yɛsom no no ɔno ɛna biribiaa ɔwɔ ɔhwɛ asɔre no so president Monson yɛda w ase ɛwɔ saa nokora yi mu yɛsan da w ase ɛwɔ wo hwɛ so pa a wode akyerɛ yɛn ne som no nti se a ma me ɛnka ɛnyina asɔre ɛma nyinaa mu ɛwɔ wiase mu nyinaa na yɛnka mmom ɛne yɛnyereɛ ho ɛnda w ase paa yɛhoahoa wo yɛdɔ wo yɛgye wo tom na kyerɛ sɛ yɛma yɛn nsa so kɛkɛ na mmom yɛde yɛkoma ne yɛahoɔden nyinaa ahobrɛase mu ne ahoɔden mu yɛbɔ mpa yɛ ma wo daa nyinaa yɛn difoɔ a yɛdɔ wɔ yesu kristo din mu amen.
Our Father in heaven. Yen eja a owo soro do ne ma nyina na ohwehwe se wo behu na wate ne nigie nhwehwe no ase. Enu nti ofre nkomhwefo one hour wo to me se wo di dwuma wo ne din mu se de ma benya ne ma benya nkwagye. Wo yete ne ne ho asomafo. Yesu Kristo adansefo ne ne ogie to me a etwa to da ho. Adansefoɔ wɔkra Onyankopɔn ahenie no nsafoa na wama wɔn nkwagyeɛ ayɛyɛ deɛ ho kwan. Wɔwurade no kra sɔre mu no, biribiara no nipa baako pɛ na ɔwɔ saa asafodie hutumi yi ho nsafoa. Yɛgye President Thomas S. Monson mutumu sɛ yɛ kɔmhyɛni, ɔdi hufoɔ ne ɔdiyifoɔ. Oda Erade asem edi mayen wo ya sori ninyine mu. Said ya President Jerubin Clark Treachery mu no. Ono nkwara na owo hu kwan se onya edi yie ma asori no. Ana se osisa asori no in Treachery a ewo hu kwan biara so. Efa okomsheni tiasefo ne ho no Erade aka Treachery se. Mubetie nsema obeka nyina a obeka Ebra or Jenny Frimi Hono, Naman and Tikron Cron yet Nina Ewa Minim. Nanin Sem no more budget to send ye a Frimi Num, Ewa Botrani Gidian Yanarimo. Nasamoya a Yinmoa, Ostropuno no errand to Ewa Munim. Said ye ne Ostrobo tire bet copainty, ye jit in commission in Nutumo, na ye first say ye de. Say ye be ye near Obeka. I face you, Yaja President Monson, a foot to four near a small photo me and no two moon, set and come she four a dee who four ne a dee your four. Na omo walk to me a omo bet to me a cat on your coupon a jane a train, walk cassa or yes to demo. Omo shan come or yes to demo, no mo ye be bea or yes to demo. One sem ni muno yeti onyanko pon na sem na yeti odo a oma owo mayen na nyobeka biara ebra honhom kronkron no kenya wono ebe kyeresem na ebe ye onyanko pon tumi ewo yeso erade no ankasa na wakasa se enamiam menni anase se na masomafo ne a eyesara. Ye ni so ewo asore a ne fapim jina asumafo ne nkomhyefo so Yesu Kristo ankasa eye triase bo kese no Erade fie ye fie a eye ntotue na enwo se ye dadan ye de biara das sei bebia ye behwehwe nsemisa imuaye ana se enwo se inframa biara eboye ekwa akoniaba onyankopon nam na sumafo our pound won so no edi na asem ade train se be wie peye ama na ejuma no ewie peye sa ye betumi aka abom na ye betumi abehu onyankopon ba Yesu Kristo ho asem se ye fase ye bebo ye mbra se ni akomhyefo no aka train na enye ye na ye nam apam hye kwan so a edi ye mbeko dan kwemu. Se ye hwɛ sɛ die maame a ɔno nko a ɛbɔ bra no ye sua sɛ die a ɛkyerɛ sɛ ye bɛgye nkɔmhyɛni no atum Erade ka kyerɛ Elijah nkɔmhyɛni ne sɛ ɔnkɔ Zarephat na ɔbɛhu okunefuo bi wɔ hɔ na Onyankopɔn ahyɛ no sɛ ɔmboa no Elijah reben kro no ohu sɛ ɔreboaboa mmoa no na ɔfrɛ no na ɔka kyerɛ ne sɛ bunsuo na fa brɛ me na afei ɔkɔfa nsuo no aba no ɔsan frɛ ne biom na ɔka kyerɛ ne sɛ brɛ me paano so kakra ɛwɔ nsɛm na afei ɔka kyerɛ ne sɛ sɛ Nyankopɔn te ase yi menni She me near Jenny Bia Nanya Miwa Anni Krua mu Nguka kra na afe me bwabwa emubano na mako na mako ye ako tutua ma mene me ba na ye di na ye ria ye wu. Elijah yina no se menstru koye nia koye nya wubek nya usu ubeye no nansa na ubeye no ye me me cake kakra na fa breme na se uwea na waye ama wo ne wo ba na mwedi jinia okomsheni ka tre mami se onye yi ho mami e komede no yi ampara anko nyankopon betumi ama ne sumafo no enya eduane wo bebi foforo yi nanso oredi juma wo onyankopon di mu nti no Elijah ye senia wa kire no no ara pepepe na oba no Elijah nso bo sutie ho aho ba se Erade Israel nyankopon sinie esi tre sam kruwa no erin shayin. Na Erade ema no kwanya obefa so edi edi na asem so. Woriasye ti nini a hun hun mu kombo mu yi. Washe yense yenji kɔmhyɛni no nto mu berɛ a yɛretie na yɛpagya na yɛdi kɔmhyɛni no so no We heed prophetically when it may seem unreasonable, inconvenient,
and uncomfortable. I want some to me impose a bride. Your dreams are my home, your young home. What shall you say? And to say, one can confession by canyoning nana on with you too. Then, so ye di or commissioning a chin, bribian, and air the papa. Sanya is through a wassail from Sanson, na means some so enema quine air. Se momo de momfa makoma nyina enhye onyankopon mu na momfa mani ntumo amonte ase so
Eradish shrana odunwa obetie komsha country Nazarefat ba kunafo ne de sitie a oyema Elijah no eje ne nkwa na eje ne kra na eje ne ba nso senior komsheni no kaya no no onene fie nyina didi dapi senior onyankopon ka fa Elijah mu no Eradish bema won a wo arehyemu no obema omoduane di nkomhyefo asem no te se mana mayekra se yedi a yenya nhyira ahobambo na ode ye sie hunam ni honhom se yedi se yedi omo ansem ne so a ye husen ye beba nyankopon nchen oda Bruce Arma Conky Troy se enam nkomhyefo so no irade de nkwangye ho no kre yi no kra nkwangye ho no kra edi na ochre kwan ye bekọ dan kwa wo bre bia omo ne irade mane nkrofo akwantre a wo hia bre a wo woti bia a emu ye humu na nokre mu no na a eni ewo ye nim no bibia a onyankopon nyansa ebeka chere no ebegye yen kwa na me die nkomhyefo nsem a me lora ochechere ne de maame no e maame ntiasie fa se die esese apama wawe tie nkomhyefo nsem no maame gidie ni enidaso se etumi esiesie me ho na menya enigye fie adisua a na metasua nkomhyefo a wetwemu ne nia omutiasie no omwasem no Ebuame Emma me to me share me kola nson so nkomhyefo nsem a wo e won trensem no na wa trechre no no eye nsem a eye a rechichre odo ahoden ani enigyesem a etwa ye ho hia yetia yetie nkomhyefo nsem ho a ye si ye dan ani abrabo e wo nidaso fa pem a ani ewiye ye jifo no botan ni kristo na se obonsam de ne frama no e boyen ya na ewo ehum no anabre a sukochie ni ehum abaye so no enye ade a ebetumi at tria sign ye wo yewo yope yebetumi ebu ye ni eguso edi ho fel etieti aso na ana se yebetumi edi okomhyefo anachi nanso agye nkwa ne kire se won a oyesa no yebeyi won efri ho bra a ye de mpae bokin kan na yesu ankomhyem asem ai eye kronkron ogidie wo kristo mu no Hon konkon no beka no kre a tren wo ya dwene ya komemu. Momma yembie ya so na yentie ya komemu na yente ne ya dwemu. Senia onyankopon ehintasem no ebededi ama yehu. Midi adansie se Joseph Smith na oye na ogusu ei na oye okomsheni onyankopon frɛ no se onfa asori ni nsamba asase subiom na midi adansie se wo president monsin mu no ye wo onyankopon komsheni no kwafo eneyi momma ye mfa se ye ni komsheni no begyina na ye di omonsem nyina so ekopem bra ye gidie ebeso peye na ye trodo ewo yesu kristo di munti amen
the choir and congregation
asori manu nya be gina onu no onwa to come ye children of the Lord. And to as I mean we are about to Elder Robert D. Hills our can do me no no. We are not Elder James J. Hamula our can say at your son. Now okay say we are quite no able to softly and tenderly.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Fie bebre atwemno me fato me hunso se mesua adanse dia etwato ema enkomhyefo bebre omo bia ebo dase die sronko efa nyankopon ene ne doba kristo eho ebra making kind sa adanse die ene bebie etse no no aka makoma Amu senye nyankopon edo ne ba penyi a oye Yesu Kristo a sa Kristo nso oda ne do edma ne neja owosu midi madansie seye ye nye ehia se ebe hu omo a ne ehu omo edo a omo wo ema omo hu a yebe hu nyankopon Edia esumbo a eye dankwa. Se we eni dankwa. Se ne ombe hun uwo nyankopon eni Kristo a wasumanu. Ebele na ebe timenye sa achediwe. Ekba yenchen ewo yanka sasi ebe nyanka sa ebe nyayichire. Na a yaka hwasem anopeyi. Mukai ebra mo hu se edi kan hu se Yakopon ho.
As a boy,
ebra na miso no na me hwe ewiem na medwene Yakopon ehu na eye mani gye bebree sɛ Nyankopɔn wotumi ɛbɔɔ nɔɔma bebree a ɛfɛ yie sɛ ɛyɛ mmoa nketewa ne ɛnɔɔma akɛseɛ nyinaa. Ɛberɛ a mehu sɛneɛ asase ɛyɛ fɛ no, na menim sɛ Nyankopɔn ɔdɔ me, na menim sɛ meyɛ ne honhom ɛba, na menim sɛ yɛn nyinaa ɛyɛ Nyankopɔn ba.
How do I know this?
Ekwan benson faso hu sem. Obetimi obusa me. Trust me che se. Emu bi o hono mo a yenya nimdie fi ho konkrom se Kristo e Yakopon ba. Ena wo muso no. Omuji ensempanidi. Ye wa foforo so omuji ensempanidi. Se ne be ya omuso ebenya dan kwa se omukoso edi no kre na. A free me ankasa mini die mu no. Wei che se ye onipa bebre a omegina adansidi a efri afoforo eso mi ankasa madansidi ne enyini ebre a me hu di adansidi e Yakopon ehun me afoforo omo omo chire made mawofo onum ene hon konkono omu nyina adanse e mama adanse mu enyinim ebra menya jidie ewo Yakopon mu na medi ne mransem so hon konkono edi adanse cheme se de meye no nya mesua no eye no kre exa kwen we so ena me fa so ebe huma me ho se Yakopon ewo ho na ebra mehwehwe ebra ehwe yikire wo yankase mu o si ehun se yes ye kenkan Yakopon sem ni fa che se e wo se Yakopon ensem obeka no ensem nyina che de yenye ebra ansa na me di mfie wo twu no mi sua se na me hu enoma bebre afa esubo ho me bompae na mi hu se menya ho konkron no ebra ye de ensam be gumi so se ebo me su wie na me hyahe se me de se Yakopon ene Kristo omo ye eja ene oba a omo nye ni omo ye sronko a omo ye nipa sronko na omo eka bom wo omo dwumadiem no ye do omo efi se omo na omo di kanjen na ebre bia mu no ma hwe se na omo ado omo ho aye adwuma abom. Muntie nsem en enoma kakra efi twosem no a eche sa nkre ebra omo che efa ya bra edikan ebo ansa na eba asun Yakopon eka efa Kristo se oye ne doba a odikan yi no efri nshasie ebra Yakopon ebo asase ne onam eja no onam ne ba ne doba so a eye Kristo Yesu mame Mary eka se ye ka che ne se obewo oba oye a neja eye osuru hima na Yesu Kristo ka che ne mame se e wo se oye neja adwuma ebra ye bo Kristo osu no eja na owo suru no eka sa firi so se we enemy doba a menya enigie ewo ni mu ebra omo che ade o che ade Yesu Kristo che na suafo se ye omo mo mpa yo kwan so o se ye gya wo suru odin hu ente wahini mra na wo pe enye ewa asasi so sane ewo suru himem o che Nicodemus se Yakopon do asasi nti ena ode ne dok ba baako ema ye ena o san che se eba no ntimi nye bibia ne mum de ohu dise ne ja ne ye na debe na oba no hu sane ne ba pa ye ene na oso oye
as the hour of the atonement drew near
ebra Yesu Kristo ni wo no e ben no Yesu Kristo e bompa se eja ebrena son ma se odin he enimunyam asase so ma ye adwuma na wi a odema me no na ebrana boneno ehye ne so no osrewa de se empomeja osu se e opa makura yi mpare me nemum enye nia memepe nemum senia wo pe no ebra obiwa ewa senia ne so osese eja fa wo mbone chemu na omunim ne omuye ena osun se eja ewo wo nsem ena mede mekra eshe na fe oko spirits mwono a omo omo wu no a omo spirit prison ni spirit world onu mo ena oma omo tu me said be a omo so ebe sorry na omo ba na ja heniem ebra eja no wu sorry no oba Mary Magdalene ho eno ka se oko na ja owo so ho ebra oba nkofo yi so wo America memu no eja no sanso dandi che se empo me ba me dono a menya enije woni hom ono no mu e na wahye me din animonyam ebra Yesu Kristo esane ba tempo no ochre no ho se behold meaning Yesu Kristo a mahye eja no edi animonyam na mafa boni a ewo wiase atome ho so ebra ochre ne nsempa no osanso chie se eye nsempa nyankopon a yeja wo so edi amame no e na ono de man na obo eja no ho dewu eno nti one eja no eye baako yetimi hu enoma a ochre ewo sa no menyo senye eja no ene oba no yedi omo hu adanse se omo omo ye nipa mienu nemom ekwan ben so mo faso ye baako enye se omo ye nipa baako pe nemom e se omo djuma omo die no eye baako a omo enkasa ehwe se omo de dankwa ebebre Yesu eye nyankopon nemom o chese yeja owo soro no ene no no omo ye nipa mienu na obo mpae ma yeja owo soro na o chese oye ye nyankopon owo soro adwuma ebra oba ni fom no o stresse eja me mom pae ma ewiase no na me bom pae ma omo mo de ma omo no a omo owiase no na sedebe amebe wo mu sedebe senye wo eja no wo mimimu sedebe ya meni ombe ya baako sedebe ya meshe mi din animunya ewo omumu sano mo ye sele tu ya dwuma enye ye wonwa se se ebra omo dance mpana di asan ba enipa mienu ene pie eche nkonshoni Jesus Smith no ena omumu baako eka sa chie ne se ebo ne din eka se ebo mi din ka se e chie de ne san chie baako ka no se we any medoba tie no efen kom cheni wan oko enwira mu se de banko bo hu aso obeko na oko ewo jidie mu na efe ode nimdie ene adansedie a ewo nyankopon ene doba kristo din ebai Jesus like the prophet Jesus in consciousness no eno ntino obeye omo adwuma sene omo chire no na omo de omo ensempa no esan ba asase so yenso yebetimi esi arehwe yagya wo suru no ekira kwen ani Yesu Kristo a nkomhyeni ne omo edi ne ho adanse e wo twɔ sɛn no e wo saa general conference mu ana sɛn hyɛ mu sɛ ne bɛ yan kasa so yebenya yan kasa ya adanse die yan kasa ye yichie eno no me ye hu sɛ yagya wo suru no wo de e kwen suru nko amae sɛ ne bɛ yan kasa ye be hu e wo amae ho sɛ hon kronkron no ebe kan ye ho na ono ne ne otoso miensa ewo omo ayon kofani mu na se agi sa no mai e mai ho a yesu betimi aka achi afoforo no na mesere mu se musu mebon pae abusa yesu yeja wosro ewo kristo din sensem we enye no kra na musa mbabusa ewo akoma pemu ewo gidie wo kristo mu a ono ankasa beda no kra no edi achie mu obefa hon konkon no eso na enam hon konkon no so no bobo hu no kra ewo enoma nyinem enyan ma enemema me di adanse efa eja owosuo no se opese yehu nimdie no sesia se ne nkomse ne hina hilaman eche se kai se ne opon se eye obutantim no so a oye kristo a oye nyankopon ba no eno no so ene wose yesi ye dan na yetimi ejina so se de beya enhwe ase See, yes, yeah. Yen pa bada. That's your foundation. Sa Christo onone ye botan team. Onone e boa of frisro. Se ye de ye fie esine soa. Insu a bet to. The floods may come. And a pube yiri in framaba bo. But we will. Na ye mum. Yen pa da. Ye dine en shiasi. For our home and our family. Yen tin. Na ye boosting of inna ebbina. A bimbo ewo Christi mu. Mi di adansi se, sa fie, si ye sin obotan sun, ebe ye fie sun kon. Se ye kambom, ni ye bo mpaye wo Christi di mwa. Ye bi hon se, obet si ye, enam se Christi ye ndoba kronti. Omu nina, ene o hon kon krono. Omu botan ene se, ye be nya dan kwa. Empo, se ye nina, ye be ko, Ahini kesiye na eye celestial kingdom no. Even the glory of the celestial kingdom. Me di adanse esronko se yagenkon ani Yesu Kristo. Na otiase na yeja owosro no odoye. Ye nyina na ohoye so. Na yewo in commissions senisesia a otie mu a oye president Tom S. Monson. A odi enim se obeche ye kwen. Hon kronkron no edi sa no mi hoda se se e no kre. Se nebe a ebenya ye nimdiye wo Kristo di mu. E wo Yesu Kristo di mu. Amen.
On the eve of Gethsemane and Calvary,
Gethsemane and Adjuno and Calvary, Jesus Christ and then I've seen a funny shry. The place was the upper room. Now, baby, I won't share a year, Jerusalem. A war, a dying bemo. Now, some reno, a Passover, I'm reno. Now, consisting of the sacrificial lamb, Passover, a dianeno. Israel for no eddy at the kai, the onion coupon a year won't one bra boom. A wo, Miran our walk and quasum widget moon. Now, Jesus Christo, and then a sea of shy of our brodo, a shah so a buoy, and not the man, a sea of one, sir, J. Mundi. Way and name me honam. I made a mamma. Na munye sadi ye wei enfan kai me na osan so fa cup a wine ewo esan so de ma won e ka kire won se sa cup a wine ye wo mi wei na eye me moja wei monum na mo fan kai me Na yadwin we hu a Yesu Kristo e chere yen apam kwan foforo animal flesh be consumed in anticipation of the sacrifice se ne na tetefo no ekum emoa ɛde wɔn mogya ɛbɔ afɔdeɛ no wɔn nyɛ saa biem nanso no Yesu Kristo no ɛdua ne didie no ɛna wɔn nyɛ na saa apam foforɔ wei ɛne ɛkwan a Onyankopɔn ɛbɛkyerɛ yɛn no ɛno no ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛbɛdi ne mmara na ɔbɛkyerɛ yɛn ne so na wɔn a wɔn ɛbɛ abrabɔ ɛbɛfa nea Yesu Kristo bɛkyerɛ yɛn ho no wɔbɛhyira wɔn na wɔn bɛnya dankwa na ɔne ne siafoɔ no hyira a yɛwieɛ no ɔkɔ Gethsemane ɛne yɛde ne kɔ Calvary ɛna odin kunim yɛde ne kɔ Arimatea tumnim na ofiri hɔ no na Yesu Kristo wuye na ne siafoɔ no ɛhyia da bi a ɛkae Yesu Kristo na na wɔn hyia ɛnyɛ Yesu Kristo nko ara na ɔmokae no na wɔn ɛkae anwanwadeɛ a Yesu Kristo bɛyɛ mɔm na Yesu Kristo ɛsan so kɔ ɛbɛsra ne suafoɔ no wɔ America no ɔsan so kyerɛ wɔn Awurade didie no ɔsan so ka kyerɛ wɔn sɛ saa apam wei saa aduane didie wei monyɛ ɛmfa nkae me na moyɛ a mode bɛkae me na Onyankopɔn de nasɔre no ɛbaa wɔ yɛmmerɛ yi mu yi ɔsan so kyerɛ nesuamfoɔ no sɛ saa aduane didie yi ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ na saa aduane didie yi ɛyɛ adeɛ baako a ɛho hia wɔ asɔre mu paa ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa no yɛsɔ mu yie Yesu Kristo ankasa hyehyɛɛ saa apam wei sɛnea yɛbɛkae sɛ ɔno na ɔbɛgye yɛn nkwa na ɛnam ne so ɛna yɛbɛtumi akɔ yɛn agya pa a ɔwɔ soro hɔ na yɛde ahummɔborɔ ne ahobrɛaseɛ ɛdwen ho a yɛbɛhu sɛ Yesu Kristo berɛ a ɔbɛbrɛ yɛn nyinaa no ɛne mogya a ɔhwie guu ye nyinaa no ɛne ko a wɔnkuu no wɔ asɛnnua no so nyinaa no ɔyɛ ma yɛn na yɛfa a ɛsan so kyerɛ yɛ sɛ Yesu Kristo a yɛnkuu no de ne too no no ɔsan sɔreeɛ ɛkyerɛ sɛ yɛn nso yɛbɛsɔre na yɛsɔre a ɛnyɛ adeɛ a yɛn nso no yɛbɛnya ɔyareɛ anaa ɔwuo biom da na yɛn honam no a yɛbɛnya no yɛwu sɔre a ɛbɛyɛ te sɛ Yesu Kristo deɛ no pɛpɛɛpɛ na yɛne na atena dankwa na sɛ yɛnom sacrament nsuo no a ɛkyerɛ sɛ yɛnom Yesu Kristo mogya no yɛde kae ɛyaw a ɔno ankasa faa mu wɔ Gethsemane yɛkae nneɛma yaw a wɔde yɛɛ no ɛne nneɛma bɔne a wɔde yɛɛ no yɛkae ne mogya no a ɛhwie guuyɛ And every nsem ne ne nan ɛwɔ Calvary yɛkae ne nsɛm a ɔka fa a ɔyaw a ɔkɔɔ mu na me nnua ɛyɛ yie sɛ yɛdwen ho a ɛnyɛ ade ketewa na sɛ yɛnom nsuo no wɔ Awurade adidie no mu a ɛkyerɛ sɛ yɛagye n'atom na ɔde yɛbɔne bɛkyɛ ɛno nti yɛdi Awurade adidie burodo ne nsuo no a yɛkae Yesu Kristo nkwa a ɔbɛgyeeɛ wɔ ɛwuo ne bɔne mu na burodo a yɛdi no ɛkyerɛ yɛn sɛ dabidabi yɛwu a yɛbɛsan so asɔre bio na yɛn nyinaa ɛwu a yɛbɛsan asɔre bio ɛwɔ Onyankopɔn mu na sɛ yɛdwen wei ho a ɛno no ɛde asɛm kɛseɛ a ɛwɔ sɛ yɛbusa yɛn ho sɛ Inti ne ehimfa ena ye wu sori a ye begina. Ye nyina na ye bekon ye japa owo soro ana. Na asasi so ayabai ye nim se bone wa asasi so. Eniema pi ebesisi wo ya bra bomu. Na ye ho ente ne ewo se ye ho te. Na ye nim se onyankopon ne nim se ne papa ne mpa obi a ne ho nti no. Jesus Christ na kasa bewu eje yenkwa se ne ebetumi ne ye japa owo soro atena. Na eno na Ebis eto alma. Ah, tama ohun osoro abofo no. Ne ho apopo ene ne ma eto no. Ema ohun ne boni owo mu no. Ema osesai. Na se ye fa eruade didie na. Nsuo no ayenom na. Eno kire ye se ye pese ye bedi onyankopon no asem so. Na wahohoro ye mbone. Na se ye dwe Yesu Kristo moja no ohwiegu ye na. Yesu Kristo abeye eniema a ewo se ye ye nyina obekire ye kwan a ewo se ye fa so. Senye ye betimi akoye japa wo soro so. Osan so kire se ye ben sakra na ye mwesu na ye nya honhon kokoro no na se ye nya honhon kokoro no a ebe ma ye ho ate Yesu Kristo kire ye sasa mi ifi se bibia hu ntu bi en ho ebetimi ani ye japa e wo soro ho na ade se won a won ho tepe na samre yi weni asem a okatre mon sakre wiase nyina na mo mra me nchen na ye momosu ewo mi Yesu Kristo na me mamu ho entew na me mamu honhon kronkron ne ne mo betena na ebe mamu ho atew na we e na Yesu Kristo ebe kire na se ye tie sa ansem we hu na ye boye mbra e fa Kristo no e kwan so a ye ho beti. Through the sacramental prayers, we express our acceptance of this doctrine. Your doctrine is radically empire, but no one. The three are the same. Yes, ye ni Yesu Kristo ebetena. Ye bedi ni mra ne so. Ye be kai Yesu Kristo. Die di kai. Die ye kane se. Yes, ye be kai ne bano. Na se ye ka ne ba ne so a ne ye ka ne se ye begi Yesu Kristo edi ene owu a obegi ye nkwa wo mu na ye san so kire nyankopon se ye bedi ne mra ne so na eno e ya de a hu hia pa because eno ne kire se ya sesa na se ye dwe wo mu nyina ho a eno no ebe boaye na se ye di ya brabo e fa Yesu Kristo abrabo no ho a ebe ma ye ho ate na
to submit ourselves to his authority
ehu ebe hia se ewo se ye di Yesu Kristo no emra ne so na ya ye in church ro be kire ye no ene apama ye ne na ye ho na se ye boye ho modi edi Yesu Kristo in church ye ne so a
that we will have his spirit to be with
apama ye ni Yesu Kristo eye ne se ye bedi ni mra ne so na ye nya ne honhom no na se ye nya honhom ye a honhom yi be shrai if enam se honhom no ena ema ye hote minuanom ma ne mema ade a hu hia ewo wiase afa na nyina ani Yesu Kristo wu obewu ji ye nkwa ono no aba abebu aji ye nkwa akere ekwan a ye be fa so se ne ye benye nsira efri ye ejapo oyoso na se ye bo modin edi sa irade edidie yi a ebe boyen ama ye di Kristo ni nsem so.
Indeed, the ordinance of the sacrament helps us faithfully endure the end and receive the fullness of the Father in the same way Jesus did. Edi Kristo
ninsem ne so. Na se ye we ya onyankopon na nkasa ebe shirae. Na midi adanse ye ewo Yesu Kristo to me a owo edi bewuji ye nkwa. Ema se menewu ewu a ye beti mi asori biem ema se me no se safi ye boni mu a ye di ye boni be che ma ye mbomodi si ye bedi urade didie no de bia ye kwa asori a na ye ma yakoma mu nti na we na mesre wo Yesu Kristo di mu nti amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle.
Mormon Tabernacle Choir, I see. Ewo enyum dedede a onwode amaya no pay. Nia obekasa etwato ewo sa session me ye ye dofu Prophet Thomas S. Monson. Sa okase wi a choir no ebet to how firm a foundation. Na sa owi a onwi a empire etwato sister Rosemary M. Wilson, Primary General President, Bema Empire.
My beloved brothers and sisters,
I stand before you this morning.
All that we're left to find and follow that path, which will lead us back to our Father
and Him.
We have the words of God. The
Bible into Yankopon and Nesma Mayan, and then in Doba Jesu Christo, and then home concrete and trench amnison. You are trench amnison, and then in church in your answer. You are uncommissioned for.
You've been provided with a perfect example.
Not what a infatuable pepper I will pay him for am I? That's unfatuing Nippain soon, Jesu Christo, when Yankopon the Banison.
What change
say him for you need Jesu Christo, so. And for once what tenants are friends, the Mumra and Mimimachi Namonia near Mahuni and Menso may announce.
He posed the question.
Obusai and say,
what manner of man?
And Nipavia, and he answered some person by ye.
Many answered.
Now, O ye, Sam, to say,
I say unto you,
Nocranian,
even
Mepesa, Moin, the party semi, Momo Bright, a seminary. On also no child choir faso, a hiasabe faso.
Jesus.
No, yes, Christo. We are genquire. You're fat home for.
Now
say, you're trying to call him so you bit me a call. You're jaunt. You're jaunt on the chair. Better now. What down when you name him? Send your camera, Nephi, no moment sooner. Say, any pebby in so any other pie and could see Nebbia yet. And I say, only you screw so and ran so on so into me near down.
She related experiences she had during a visit to the Holy Land.
McFinn, so I can send me so I was seeing a man or call Israel memories, you know. Now, my auntie or baby, yes, Christo, no one son auntie. Now, my time, baby, yes, Christo, so what tenancy, no what he has, you know.
On which she once stood.
No, because now, be probably so I, now, be probably so I, yes, Christo, so no one what he has, you know, could you not stop upon us or chair, the same panel. As I name a question, well, Israel, my name is Nay, I dear, a sumbo pa manu. nanso ehia se ehia che nya pa se e be nante senior Jesus Christ nante e obra asase yesu no eno so e di mu pa a chance se be nante wo ba bia Christ no nante e mra no asase yesu no
when Jesus extended to a certain rich man
mra yesu de atun sa fr osika fo yesu se offer se bra na be di machine no Now, friends said, Oh, Medina, she will call be person, you know, and I saw on call 90 war Galilee, man, you know, and I say, Well, Judea, man, Moose, or Brana, baby, yes, Christians, 90 and so on. Now, if you want to say, because someone say, You know, so meet me, yes, Christo, a cheap. Well, now the Hong Kong comes back, kind of home. I didn't go to law. Then find a church and so, and to your brabo, Mummy and Momo, the answer, Medina, she. Say, Obehu se sa kru yin so encha kra na obese no so na arehwa kana koma pa entino entena ma hru hun so o sunye aka se oh Jerusalem Jerusalem mo amukun enkomje foro na mo bogu asrafo nso no empen pra na me pese meet me abo abo on sene and ye would not Sin and the man so then the man is going to sin.
Lucifer,
we won't say Christians, no one was I sin. Or when Samson's son is a son, the
most inviting sophistry.
No, or the on them quite maybe a son, it was so yes, Christopher.
But fasted for 40 days.
It was also yes, Christopher, and so hands and ran away.
Did not.
Yes, Christ, one of when you must match it, Nancy, no, or catch them when chance there. Chung free machine, Satan. Yes, Christ, no, and the cunning is a choir of fire or Namaso Brabons and that a yaw baby woman soon. And put him round, call get some minutes, no. Now, or yam was there a moja baby free in Honamon a bye.
On the cruel cross.
A man of all crossing, you know.
Each of us.
Or soon will be brave, and I say,
because of an opportunity.
You're born in
Power misused.
And maybe once in the power 2 minutes or the 2 minutes, the bunny.
The path of temptation.
Then so, you know, say,
the path of each.
Quiet, you know, so a quiet, yeah, Nams was I seen so. Upon sounds so bit me, so I heard. You hear a trunk and church in your pummel woman say,
Sir,
he has a bon sam so ever so yammy man on swasher. A sense as one year in swa, also omen to him a sipping tea, war Niji or GDA, and India a war GDA or in a couple of months. Now, Yanya assume yes, Christians know, yep, he has a bay woman say, Sir, yes, because of her equine so him more. Yes, you be console him. A son says, Unia, Unia, Oshia, Rehosam, or Nequan Munsua. Yes, so be near Rehosam or Yakuan Musu.
With Jesus.
Snaso, say, yes, Christo, and Antia, you bet me, and Antia, our choir, and Bemoir may be Yankopan Samuso. Now, default Samuel, so can I say, Muntie, a hands that will be so many Yankopan Samoa. And so demo a chance that obey you affordable. Now obey teens no and so demo a chance be answered. Maybe who says
captivity
won't need Yanko Pine some more. On so no obey
woo. While the reward
now say, wouldn't Yanko Pine so? Ubin your far, hold ye? It won't home. Now bring your damn corners. Then say, send ya, yes, Christo, and I'll say, well, some corners. You say, bit me up, Bombra, your brabble, and say, bit me up, so nipper be brave, so. Senior Jesu Christo, yeah, listen. Or the Ahodin, Eba, one man now near Hodin. Obey one man now, Obey one man now near France. Jesu Christo or Bompire de Bian or train, Senior Bay Bompire. Senior Ode, the Lord's Prayer, my listen. And who can forget? Now, why crying in your brief, if I empire Jesu Christo boy and our man will get something soon? No, I can say a Japan. And yen yamepe, then ya wope, and kwan eme. And I said, and trea, yes, because I train your answer, and then Sunday, a day and quamu, a day and semo sense, a bitch. One sense, you may more humo bro. Then ya hotel for. Now, in ya hotel, we are kumamo. Then ya swim jail for. What chance, I mean, you mean ya could, Fenyako could don't seem painting him and fight near your GDM Honsono. He asked us to let our lights. Oh, catch us, and so we say, say, oh, my canyon, so, hey, honey, send a baby, you so, who your canyon, so, or better, you come home and say, or better, 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 or Then also, the more chance and the Abinia was as easy. Now, Utinia, the Good Samaritans, some of our Bible monies who are. You've been who say, Yenyan, so Yenyan, so Yenyan, you're not here. Now, St. Paul can't fire talents on snow. And now, St. Paul can't fire, and you're in your mind, and you're in the snow. Or Casacha, or no more, what you want for Yankopon, Equinemo. Ne he has said, ye perceive the excuse to your brabo more. He has said, ye bet ye bet you nass him. Ye bidding in church, I say. Ye been nanty, send ye on us 19 years. Don't so I shall no corner, I shall boy say, or be been ya down corn. Now, as I say, or be we my ye. Now, be bien who I demo channel. Now, he has said, ye bear ye excuse to assume for. Ye bidding in some so. Oh, your brabo, young Conan, your name was known. Be bearing what bits me, I ya. A bits me, my demo, I chan, ye yes, Christo, bits my yam. The answer, you bid the yes, Christo, and fat honso. You bend nanty, not quite so. Now, some occurrence, what? And name you be a bama junior. The most Christ like individuals I've ever met. Brother and sister Walker.
They were native Germans.
Now, of Germany, ma'am,
to Eastern Canada.
Now, or to Quan Cotner, Canada, ma'am, Monsignor. Mishko Shia one.
I served as mission president.
And runner me a mission president of Canada, Monsignor.
Living as a barber.
Brother Walker, now a barber for.
And though their means were limited.
No, Nisi Kakura.
Blessed with children.
Now, and so, Umpo, no one to me, Womba.
All who entered their home.
Nanson, no, and if be our by our best friend, Monsignor. A man in Memen, any part, Odimu, oh, yes, you answer, or by one chance, will be soon, Nima. No, Busa, or just one say, in Shama, or so, of course, that
their appearance was ordinary.
In your mind, Bama Walker.
And somewhat difficult to understand.
Nazna,
their home unpretentious.
No one tees the Kakasim, no Skaka Tourbins, no unique car, and that's a TV.
Do any of the things to which the world...
And tonight, one year, never be brains for any party, we ask someone to hear the answer. No. The answer, no. Now, well, on my own, what you do, so, I call him fear, because it's not one. No, basically, I'm just the same every one chain. Now, our fear is not to say, a strong human, what I see, so. Now, who won't make any free one, honest, no, not, a man, a new, a new, a some gear, a more, a journey, a strong human, and so, what they were brought in and canyon answer shine, training penny now. Yen you answer which my inside, you made him to be. And here's a bit of yes, because of fat one, a real pay on the snow. Your kind war problem, trouble, and say, Yan fat one, a bravo bonus.
Even the desire.
And here's a benya GDA, and I say, a better Yakumo.
Jesus,
say, you've been nanty, send your yes, Christo, nanty, and so on. Yes, why?
They were on a path.
Yen yajin sacrabia and so on. The Ben Hun say, a quiet Namson, and a Yaja Spessa Bafasson.
Everything that we do,
yes, Christian, and watch a meme be a here, see a bay. His answer, Nick Wine and so. See, this what a dear bedding him at the Yako Yaja or Dafua, I was trying him, Mumbi, and so. And so we did Saturday CA. Now we won't pay CBD Jesus Christ. Achi. Now we won't say pay Jesus Christ demo. Or no, I'm a donor. Now I'm a sum no. Now I'm not going to dance here. It was Jesus Christ demo. Amen.
Beloved Heavenly Father, we bow our
conference, yes, any shira, any senior, ye be see ye be di ye prophet ne chi no ye da wase e ma prophet Thomas S. Monson and any counselors ni nyina ye hu se won ye hu se rade una obuaye e wo nia ye nyina mu ye bom pa ye se obema ye ene ye busua fo nyina ye be ko na ye ye nia ye tie ene nsem na ya ti wo conference we ase Oh, Jesus Christ, amen.
This has been a broadcast of the 184th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.